exclusive from pickup.com.
Takwa ba, uwa ba ngai mwe.
Takwa ba,
said